alan sappo lewru septembre secret min joti on kala do mbodon tawel le moli fu e mangal mudum ni joddi do Ousmane Niali Boule hayre war kikida ko no badda nyali
jettoje Allah walla jam tan
ko pas wala e maada bismillah maada warti do e kabaruji lobbidi kasente
e non jaate sukabe jokkolbe no gondi holtinde meddi mo be tajgol gurangol timmatangol e garan kedda na yogabe mabbe en kalandu hala yaltugol police en 29e promotion en timiran halde hala ka kolle jimi kursungol sanne hedde arob e gana le region sikaso
honno birda do kabaruudi puddato do Ousmane Niali Boule ciagal ko kurangaydi tajugol gol ngottuno seddum warti kase le ngalure bamako ndede
e non jaa tajugol kurangol antaykita sanne le dehandeji kewdi le capital malingal dum ana torra sanne sukabe jokkolbe gollobe no gollorobe kurang hono e souder en fayotade e nyoobe hondu e nandore modon kedden Mamadou Samaseku e Sita Sidibe
kikira ko Bakari Samake e gulidi dum ko nan gondi gulidi ciwdi yogaji fadde courant o wara o do souder o soural fi metamako woytike tacugul courant jogingul kuteji kewdi do gollamako
o tanam satti sanne watti me futton golle tan er goto yar er nga didi courant tadjan golle hewdi men jogi hannen kuma longi wadde sab tadjon mon courant aswer alandu me gollata
kanon o do jokolle tayer Ahmed Sall heban hore mudun dabare groupe no torto kala wattu so courant tadji
courant an ta do amen ga bete faataade watti keppa kon selfana mais soda essence mais wada groupe amen men gollira sedan dudu amde 7h yaade 17h to essence mudum timmi mebta kalsi be batte men nadda galle kasin so metti galle dum tan courant itay itum
kanon won hultibe na humpita jati bangal EDM wiide dabreji bamata no yawiri yalla courant warta ka fadde den kambe gollobe jittira ka munyude tafum
ido kabaruji fodo ba jota deddo beme amme ande to don page Facebook e compte Twitter sijo tamani fande kabaruji meden di Ousmane Niali Boule en garan halde hono sukkabe be no deta sou officien do ni mangal paden be ko buri ujinaji tatom kanyen tili jande wattu joni o
e baro non jati yambere yaltugol mabbe do ni ngal gubal nogay e janabal wadi alkamisari jagon lewru septembre ndu tiagalla lebbi jagon jande e lebbi sappo e go'o e ekitade golle
e jaranto segutobe kollitiwir ko yata nyongitibe chapantaton sukkabe robe do an hakkuma wombe le commune wobno deton pilengana yama kanyen mina ko nayri bangal cellal le o do nokku
non jatinde jande baldil ana fawino hono do kabaru tidal hebugol be himbe kabaru ji fayotade hono juttirto le juudi do gotoro fa martine kumpa kabaru ji pawidi do cellal bengo ONG humanager hunkene don hore kedden Mamadou Samaseku e Sita Sidibe
ngal do kawtal fana mudun yo jabade kasine surbabe bangal juudi do gotoro do kabar lende e bengo non hultritene samake horojo guldirde humanager
l'objectif
fana mudun fide dabriji jottinde dotoro wotere nuku to yime egube yopi nuku dum en jodi sewuga an heba faabede do nyabbilaji leso kay bin ko nafra robe e sugabe robe
fi déplacer
robe be ulti beltanki sanne ko jangina ko ceddana leela jire kajodo hala mabbe
mi fam mabbe sanne ko nari bangal torraji attaji feetide e badde robe be fottaade honen dewle e honen bin wodirte misali kasin hakkeji robe nafam mawni sanne me weltiki sanne
gallo kawtal udirama tutu gol kabbe chapande tati do haybgol kala ko woni kabaru tundi Mohamed Cissé kayado amen to segudun hebani dun sju tamani
aywo usu wobbe ko li tiwide ko wiyete jangole kol wa gollude ko dum fenenonde
a pen non jaati sini a tindi tanna da wawi
aywo bismillah kanko no dirte Ablaye Diarra holli en o do misal o mo janga dum won suudu janginirde do wuro nokko no dirte FSEC wattu joni o mo janga do o mo wondi e gollude golliji makko dum woni pasude kanye ko nande mu dum non biyeten fa keben famu kedden mo Samaseku Sita Sidibe
o do mbaro duubi nogay Abdoulaye Diarra hebi rentinde jandeji makko e pasugol mo wondi gila lebbi yogaji
on pouvait aller mais de way wadden ko yata lebbi jeegon galle mais wala e huna fu me yata ecole dum sabi hannen sun sun wadde ngal golla
o do sukali ko holti wiide e le nyaloma wa hebude ko warta temedo joy kanon holti dum yata fe ciagal cellaji
actuellement watti joni tagon courant ana tampini ka sanne sabi yimbe heew hokkan ha golleji man mi wasa wadde sabi tagon courant du sabi hannen so kilen ko heewi acci war
hono kanko jara o suka be le koy mali hewbe nan gondi golleji goddi buru fufu bangal jagu e golle juude
dun nabata yotere meden mini magga hono kalirden yontere jabbinonde yotere mede mini magnde en kalan hala hono wudere tata berde dese walleedi malingal usu
jantotode mede na sali sisogo hawri e sukabe jokkobe jogabe do bamako do ka ko taykita dun ana metti sabe jogabe anda har fere tata berde don yonde tata berde im national mali hono dile berde deni ka sukabe jokkobe wom andube dun fabe do den fam kedana mama samasi ko esita sidibe
la free le
de palebe kunchin hor de weltikin don de nyalare kessere
hono on naniri ni wokat jun o jokol be hebe gontu be cendata fe gube nayde tawene yimre mali na uri dubi chapande jogum hande
mi anna couple tat bon couple go e dit bon ko andumi to be wiata du no dagol fete de leedi mali o tan andumi
kanon won andam re jati ko tonga le gubal gal hono o do jokolle mbaro dubi chapande tati
la voix est
la won ana tidi ngaten wadde jian homa fu an han tinnade wat hakile watti fu du kulleji gombi gidi aran so immi ken golude du hunjina leedi hore jangol
mali de demain
e wi hon jotobe bibe leedi mali fuf na hani dursude de do yimre mali
tarikiji meden di wotto jone jaram fa le lamu sikaso dum won tumbude mabbe ciede de be tawrte ton de wobbe do noddiri dum ciekere ko buri hewde furdu yo robe kanyen piata dum ton usu
woni robe lenyol ganankobe wombe le region sikaso fa bedre den fam kedden ko maymuda kulbalwi kanko o pio tumbude ciede
ganadu ko ba fam ko boli
ganadu ko be nanudrangol boli do kakol gashi tawangal meden den wol notere wotto mo surbabe de landine julnede nono ko non dum ngol notorte wattu kurtumoji so min dawidum gari nokku goddo min notorto ngol don wattu lambur ko nandi mudum ko buri hewde rebe fu dum notorto tan wodi dum no piobe kaki gacci guddi
woni fam lu be ganadu bu lu be tayen
dum naba tayen e mbirki sembe cel sukabe jokal wombe to joyila to fa handen be kollitide be domti no kolido be kani wadde birki sembe caldi kanya ko nande mudun usu
e non jati conseil local de la jeunesse cultive de ngendi wala nokkuje do sukabe jotat woni terrain municipal gotanon ko jogi ondo ko boni non kanan ko be region o cultive de imadaraji kana gonde wadde de fadon hebene jokala halisi se an ko hebeni en
lewi kanko Boubacar Sankare lamido jeunesse region joyila gallonde ana hasindine nokkuto hayabe way wadde birki sembe caldi mu en
le lieu de loi
me wala footma ta yoytere li genni joyla do do tampina amen sanne terem gotum mi fiata bon e mudum ko wala stade jagal mudum du ko terem modja sanne
yoga e hayeb gombe le region odu ana tawda e makko e on do hakkille
me woni torraji mawdi sanne watti fusu med e mili wadde firde bal nanan mudum sabi terem modja fadeji amen wadde basket fu boni sabe dum so kamu tebi du so wala me fitta jian nan so mi heba me wada haro chaldi me tewdra lamo tinno faabo amen joyla e region handen med hasingini e terem
mer komin joyila kanyudum dum tawa ga kanko yakuba maliko holiti wede mu inan gol gallorde stade to hayabe mudum way wadde milki sembe chaldi ana e ko warta fa wade le region o gale wakat jon o ka o holiti wede be gala bawde fa fudda golle o dun ne ana metti dum woni ko alisi se hebani studio tamani yude joyila
bardo kadu de kabaruji de handen a jarama
usman yali buldo ngarten haddu dido kabaruji min jotima sanne min joti kala wombe le leedi di fo wattu june mer sukabe jokkolbe fadi min ja fe nokku do e set yowtere no dirten tuso grenda no wara solando jabi